jendi Elo bade mwesi kwa tata Jendi mchalo Gafese njini bade Urutindo lwa kubada Asiri na lugendo Nonjola yola Nonfulo muntu Noyungo urutindo Katinengira agenda ga Chinko sabio chimpate, ikwano chimpate, omukeso gumpate, na yenti demu jendaga, no tandike kanisa yo, nyeze biri nejula, no gula nehama, nane mauliro tunda, bantu no bababe, gato baliri rancha, yari avuga hama, no malanga na kagali tulina. Patandi sebintu ebirunjo kuzama ebyagalwa abantu komerero yabwe nebambi betwali musomero twandukanga ne tufubutuka ne kakusimba kantu era notula kutandika kirala nokumaliriza kirala nze nabawala nyamba malirize bulungi Ololo ntide nyamba Mbela Na buli chenkola Sagala kuswana Natandika nawe Nyamba marilize nawe Mbele buluji Marilize buluji Kulembeze Afrika Bambimba sasira batandika bulungi Komerero yawe ne bambi Sera byobote Mulembe gobote bantu bawano bote Toli omusajja yogera Yatandika bulungi Wakati awo ne bisoba Yali ayagalwa abantu Gabuli amulaba galawo Muntwe yali omuzira Yalwanirire eggwanga lye Nadduka buddusi Kuno ne bazza mulambo Kutandika kirala N'okumaliriza kirala Nze nava wala Nyamba Malirize bulungi Walala ntidde Nyamba Era Na buli kyenkola Nika nawe, na mama nilize nawe Mbele bulungi Ziwa ne muita bantu Mieze satu nano bayo Bafumbiru atubala Nabano bayo tubabala Bafumbiru ameita dia Bamaliriza ameita nchima Neboku baka simuke
Enchime nambati
Kati mweita nchima Ulu nagiranga mweita kapa Abali mweyi simese Eche semba yokurwana Nyamba Nokolo busente bo Bambi nebuwela wo Nonyo mwenge Nava chala nochakaza Muntwe yasule nakasero Yasulanga nakuru Otuse kukatiwa Kaneche kumito chirina Kutandika chirala No kumaliriza chirala Jesala jesaba Kumalirize bulungi 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 Bible yesomesa kabaka athamulamba nebe yalwala teyanonya katonda namba nyamba era tabuli chenkola
chibele chinunji
sagala
sagala
natandika nawe nyamba malilize na